Anigan in pepper must boomisen. Even a pants must boomisen. Anigan limp shop and the canyase. Utet to boomyama pupelo kukanyas. If you like in the lago pelin as manga preparing a loan. The thunder mataf and the kulu tamata kupela makama. Igan is dead. Jimanga lines. Tangan the thunder is all. No one and the color in ball. The pass and the kumuling call. The sea one the fugan the fuga kum call. Tangan the thunder is all. No one and the color in ball. The pants and the kumuling call. Banda basekhaya, bengicela nivule indlebe nimamele. Ithropha ngesiXhosa inene, bathatha le ndlebe bekumele. Ukholo kuluntu lwaphela, masibuyele nembo ekhaya. Masitshiseni impepho sibiza abadala, masiphase ikhandlela sikhanyise indlela. Masibuyele nembo banda basekhaya, zingona benyanya kudume umhlaba. Zidana intaba sikhulwe ngolwazi ngengqondo nhliziyo. Siyamba nothando ngandweni anisele utyola divorce. Kombothi bhokho igwada impepho xa nisenza umcimbi ekhaya. Yinkolo sukuto khondo nabhalelisenini. Anikeni impepho masiphumisene. Kuqine phansi masiphumisene. Anikele mhlophe ndikhanyise. Kuthetha ubumnyama kuvele ukukhanya. Zivuleke indlela kuphele nezimanga preparing a loan. Zothanda amatafa ndiqhulu kamata kuphela amagama. Igani estate jimange lines. Tenge nathanda zizol. No one and the caller in ball. Iphasa ndayiphumula inkolo. Isiwa ndivuka ndzavuka kumqolo. Tenge nathanda zizol. No one and the caller in ball. Iphansi ndayiphumula inkolo. Isiwa ndivuka ndzavuka kumqolo. Asiqine mndakwethu sizame impilo. Kunzima emakhaya bathembele kuthi xa ndifika ekhaya. Ndihlaba ibhokhwe ndazisaba phantsi ndisukiyo phanda kwitrona code. For the hope. Ithemba libulala into delaphangisa khanjonge namhlanje ndithwempu. I'm releasing my soul is so good. I'm in traffic ngesixhosa ndipholile. Ndiyalelo yona ke le nto ndayenza ndithathele phantsi kulo mdlalo namandla. Amandla ngamandla madalo yayazi ukholo kuluntu lwaphela kwedi. Abadala bekhala silahla inkolo bathelwa zinyanya usona baloyi walahla inkolo sathenongakhala. Anikeni impepho masiqhumisene. Kuqine phantsi masivumisene. Anikele mhlophe ndikhanyise. Uthetha ubumnyama kuvele ukukhanya. Zivuleke indlela kuphele nezimanga preparing a loan. Zothanda amatafa ndiqhulu qamata kuphela amagama. Igani estate jimange lines. Tenge ndathanda zizol. No one and the caller in ball. Iphasa ndayiphumula inkolo. Isiwa ndivuka ndzavuka kumqolo. Tenge ndathanda zizol. No one and the caller in ball. Iphasa ndayiphumula inkolo. Isiwa ndivuka ndzavuka kumqolo.